Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 uwatotezaga ahinduka umwigishwa. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa mbere kugeza kwa 18. Sawuli w'i Taruso yari umwe mu bayobozi bakomeye b'Abayahudi wamenyekanye ko yarakajwe cyane n'ukuntu umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza wageraga ku ntsinzi. Sawuli yari umwenegihugu w'umunyaroma kubwo kuhavukira, nyamara inkomoko ye yari umuyahudi wari warigishijwe n'abigisha bakomeye cyane i Yerusalemu. Nduwo mu bwoko bw'Abisirayeli, nduwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, kubw'ishyaka narenganyaga itorero, kubwo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 5 n'uwa 6. Abigisha bakuru bamurebaga nk'umusore bizeraga cyane kandi bari bamufiteho ibyiringiro bikomeye nk'umuntu ushoboye kandi ufite ishyaka ryo kurwanirira imyizerere ya kera. Kuzamurwa kwe akagirwa umwe mu bagize urukiko rukuru rw'Abayahudi byamushyize mu mwanya ukomeye. Sawuli yari yaragize uruhare runini mu kuburanisha no guhata Stefano kwemera ibyo atigeze akora. Ibyigaragaje bikomeye byerekanaga ko Imana yari hamwe n'uwatotejwe byari byaratumye Sawuli ashidikanya ukuri k'uruhande yari yarabogamiyemo arwanya abayoboke ba Yesu. Yumvise akozwe ku mutima cyane. Mu gushoberwa kwe yitabaje abo yiringiraga bari bafite ubwenge no gushyira mu gaciro. Iby'abatambyi n'abanditsi bamubwiye byaje kwemeza ko Stefano yari yaratutse Imana kandi ko Kristo Stefano yabwirizaga yari umutekamutwe. Bamwemeje ko abafite inshingano zera bafite ukuri. Sawuli yafashe umwanzuro bimugoye. Nyamara amaherezo ibyo yari yarize, uko yari asanzwe yumva ibintu, icyubahiro yahaga bari baramwigishije n'uko yibonaga bitewe no kumenyekana cyane, byatumye yinangira arwanya umutimanama we n'ubuntu bw'Imana. Amaze kwemera neza ko abatambyi n'abanditsi bari mu kuri, Sawuli yabaye mubi cyane mu kurwanya inyigisho z'abigishwa ba Kristo. Umurimo wo gutuma abagabo n'abagore bazira inenge bajyanwa mu nkiko, aho bamwe bacirwaga urubanza rwo gufungwa ndetse abandi bakicwa bazira gusa kwizera Yesu, byatumye itorero ryari rikiri rishya rijya mu gahinda no gusuhererwa. Byatumye kandi abantu benshi bahunga kugira ngo babone umutekano. Abakuye Yerusalemu nako karengane bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 4. Umwe mu mijyi bagiyemo ni Damasi, aho abantu benshi bakiriye ukwizera gushya. Abatambyi n'abategetsi bari baratekereje ko ubwo buyobe buzahagarikwa no gukoresha imbaraga n'itoteza rikaze. Ni nabwo bumvise ko bagomba gukomereza ahandi bagasohoza ingamba zari zarafatiwe i Yerusalemu zo kurwanya inyigisho nshya. Kubera umurimo udasanzwe bifuzaga gukora i Damasi, Sawuli yaritanze kugira ngo awukore. Akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guhaba amasinagogi y'i Damasiko kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 1. Bityo ahawe ububasha n'inshingano n'abatambyi bakuru, Sawuli w'i Taruso, mu mbaraga za kimuntu kandi yuzuye ishyaka ririmo ubupfapfa, yakoze urugendo rutazibagirana kubera ibyamubayeho bidasanzwe byahinduye n'imibereho ye yose. Ku munsi wa nyuma w'urugendo rwe, saa 6, igihe abagenzi bananiwe bari hafi kugera i Damasi, bitegerezaga imirima irumbuka n'ubusitani bwiza byuhirwaga n'utugezi twavaga mu misozi hakikije. Nyuma y'urugendo rurerure kandi rugoye, ibyo bitegerezaga byabasubizagamo intege. Igihe Sawuli nabo bari kumwe barebaga icyo kibaya cyiza n'umujyi waraho, byaratunguranye nk'uko yaje kubivuga ati, "Nkigenda ku manywa y'ihangu, mwami, mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uw'izuba unsangana n'abo tugendana." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 13. Uwo mucyo wararabagiranaga cyane ku buryo amaso y'umuntu atashoboraga kuwihanganira. Ubuhumyi n'ubwoba bifata Sawuli, yikubita hasi yubamye. Igihe umucyo wari ukibagose, Sawuli yumvise ijwi rimubwira mu giheburayo riti, "Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki?" Arasubiza ati, "Uri nde, mwami?" Umwami aransubiza ati, "Ndi Yesu uwurenganya. Biragukomereye gutera imigeri ku mihunda." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 14 n'uwa 15. Abari kumwe na Sawuli buzuye ubwoba kandi basaga n'abahumishijwe n'ubwinshi bw'uwo mucyo, bumvise ijwi ariko ntibabona uwavugaga. Nyamara Sawuli we yasobanukiwe n'amagambo yavuzwe kandi ahishurirwa uwavugaga ari we mwana w'Imana. Muri uwo muntu w'icyubahiro wari umuhagaze imbere, Sawuli yabonyemo uwabambwe. Ishusho yo mu maso h'Umukiza yiyanditse mu mutima wa Sawuli ubutazongera guhanagurika. Amagambo yabwiwe yakomye ku mutima we afite imbaraga ikomeye. Yamurikiwe n'umucyo utangaje wageze aho umwijima wari wihishe mu mutima we. Uwo mucyo wahishuye ubujiji n'amakosa byo mu mibereho ye ya kera, unamwereka uko akeneye kumurikirwa na Mwuka Muziranenge. Sawuli yiboneye ko yakoreraga Satani mu gihe yatotezaga abayoboke ba Yesu. Yabonye neza ko uburyo yemeraga ukuri n'inshingano ze byari bishingiye ahanini ku cyizere yari afitiye abatambyi n'abatware. Yari yarabiringiye ubwo bamubwiraga ko igitekerezo cy'umuzuko wa Kristo cyari cyarahimbwe n'abigishwa. noneho ubwo Yesu ubwe yaramwihishuriye, Sawuli yemeye ukuri kw'ibyo abigishwa bavugaga. Muri iyo saha yo kumurikirwa n'ijuru, ubwenge bwa Sawuli bwakoranye imbaraga nyinshi. Ibitekerezo bye byasobanukiwe neza n'ubuhanuzi bwo mu byanditswe byera. Yasobanukiwe ko uko Yesu yanzwe n'Abayahudi, ukubambwa kwe, umuzuko we no kuzamurwa mu ijuru byari byaravuzwe n'abahanuzi kandi byahamyaga ko ari we Mesiya. Ikibwirizwa cya Stefano igihe cy'urupfu rwe cyagarutse mu bitekerezo bya Sawuli, maze asobanukirwa ko Stefano yari abonye ubwiza bw'Imana koko ubwo yavugaga ati: "Dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 55 n'uwa 56. Abatambyi bari baravuze ko aya magambo ari ugutuka Imana, ariko noneho Sawuli yamenye ko ari ukuri. Mbega uguhishurirwa uwatotezaga yagize! Noneho Sawuli yamenye neza ko Mesiya wari warasezeranywe yari yaraje ku isi ari Yesu w'i Nazareti, kandi ko yari yaranzwe ndetse abambwa n'abo yari yaraje gukiza. Yamenye ko Umukiza yazukanye ukunesha akava mu mva, kandi ko yazamutse akajya mu ijuru. Muri icyo gihe cyo guhishurirwa n'ijuru, Sawuli mu bwoba bwinshi yibutse ko Stefano wari warahamije Umukiza w'abambwe kandi wazutse, yitanze ubwe aba igitambo cyatumye nyuma yaho abandi bayoboke ba Kristo bicwa urw'agashinyaguro. Umukiza yari yarabwiye Sawuli abinyujije muri Stefano wari ufite imitekerereze yumvikana neza. Sawuli wari umuyuda usobanukiwe, yari yariboneye ubwe umucyo w'ubwiza bwa Kristo ugaragara mu maso ha Stefano hagasa naho umumarayika. Sawuli yari yarabonye uko Stefano yihanganiye bagenzi be ndetse n'uko yabagiriye imbabazi. Yari yarabonye ukwitanga kuzuye ubutwari kwabo yari yaratoteje akanabababaza cyane. Yari yarabonye bamwe bemera guhara ubuzima bwabo bishimye kubw'ukwizera kwabo. Ibi byose byari byarakanguye intekerezo za Sawuli, kandi inshuro nyinshi byahoraga bimukora ku mutima bimwemeza ko Yesu yari Mesiya wasezeranywe. Mu bihe nk'ibyo yamaraga amajoro atagohetse arwanya iby'umutima wamwemezaga, kandi igihe cyose yavaga muri ibyo yemeza ko Yesu atari we Mesiya, kandi ko abayoboke be bari abakaba babeshye. Noneho Kristo yari yabwiye Sawuli mu ijwi rye bwita ati: "Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki?" Ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 14. Ku kibazo Sawuli yabajije ati: "Urinde mwami?" ryajwi n'ubundi ni ryo ryamusubije riti: "Ndi Yesu uwurenganya." Ahangaha Kristo ubwe yisanisha n'abantu be. Igihe yatotezaga abayoboke ba Kristo, Sawuli yari yararwanyije umwami w'ijuru. Igihe yabashinjaga ibinyoma kandi akavuga ibibarwanya, yabaga ashinja ibinyoma kandi yibasiye Umukiza w'isi. Sawuli ntiyashidikanyije ko uwavuganye nawe ari Yesu w'i Nazareti, Mesiya wari warategerejwe kuva kera, umuhoza n'umucunguzi w'Abisirayeli. Sawuli ahinda umushyitsi yumiwe, maze arabaza ati: "Mwami, urashaka ko nkora iki?" Umwami Yesu aramusubiza ati: "Haguruka ujye mu mudugudu, uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 6. Wa mucyo umaze kugenda, Sawuli yarahagurutse maze yisanga yahindutse impumyi. Ukurabagirana k'ubwiza bwa Kristo kwari kwinshi mu maso ye, bityo igihe kwari kuvanyweho umwijima w'ijoro wabuditse mu maso ye. Yibwiye ko ubu buhumyi ari igihano ahawe n'Imana kubera ko yatotezaga cyane abayoboke ba Kristo. Mu mwijima w'icuraburindi yagendanaga kabakaba, maze abari hamwe nawe bafite ubwoba no gutangara baramurandata bamujyana i Damasiko. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 8. Mu gitondo cy'uwo munsi wabaye mibyo, Sawuli yari hafi kugera i Damasi yiyumvamo kwiyemera kubera icyizere umutambyi mukuru yari yaramugiriye. Yari yarahawe inshingano ikomeye cyane. Yatumwe gukurikirana inyungu z'idini y'Abayahudi kugira ngo niba bishoboka agenzure uko imyizerere yadutse ikwirakwira i Damasi. Yari yariyemeje ko ubutumwa bwe bugomba kugera ku ntsinzi, kandi yari ahanze amaso ibyo yibwiraga byari kuzaba imbere ye. Nyamara se ni mu buhe buryo uko yinjiye mu mujyi byari bitandukanye n'ibyo yibwiraga? Amaze guhuma ari mu gihirahiro, kandi umutima w'umushinja atazi uko bizamugendekera, yagiye ku mwigishwa witwa Yuda, aho yagiriye amahirwe yo gutekereza no gusenga yiherereye. Mu gihe cy'iminsi itatu, Sawuli ntiyarebaga haba no kurya cyangwa kunywa. Iyo minsi y'umubabaro yamubereye nk'imyaka myinshi. Inshuro nyinshi n'umutima ushengutse, yibukaga uruhare yari yaragize mu rupfu rwa Stefano. Afite agahinda kenshi, yatekerezaga ku cyaha cye cyo kuba yaremeye kuyoborwa n'uburyarya bw'abatambyi n'abatware, ndetse n'igihe mu maso ha Stefano harabagiranaga umucyo w'ijuru. Afite umubabaro n'umutima umenetse, yagumye gutekereza ibihe byinshi yirengagije ibyo yarebeshaga amaso ye n'ibyo yumvishaga amatwi ye byamugaragarizaga ukuri, ahubwo agakomeza gutoteza abizeraga Yesu w'i Nazareti. Iyi minsi yo kwisuzuma no kwicisha bugufi mu mutima Sawuli yayimaze ari mu bwigunge. Abizera bari baraburiwe ku byerekeye umugambi wari uzanye Sawuli Damasi, batinye ko yaba akiri wa wundi akaba agerageza kubashuka, bityo baramwitaje banga no kumwakira neza. ntiyari anakeneye kujya ku Bayahudi batari barahindutse kuko abo ni bo yari yariyemeje gufatanya nabo mu gutoteza abizera. Ntiyari kubasanga rero kuko yari azi ko batazategera amatwi ibyo yari kubabwira, bityo yari ameze nk'utandukanyijwe n'abantu bose. Ahantu honyine yari yiringiye kubona ubufasha ni mu Mana y'imbabazi, ari nayo yahisemo gutakira n'umutima umenetse. Amasaha menshi Sawuli yamaze yihereranye n'Imana yonyine, yibutse amagambo amwe mu byanditswe avuga ku kuza kwa mbere kwa Kristo. Yakurikiranye ubwo buhanuzi yitonze, afite ubwenge bwakanguwe no kwizera kwari muri we. Uko yatekerezaga ku busobanuro bw'ubwo buhanuzi, yatangajwe n'ubuhumyi bwe bwa kera n'ubw'Abayahudi muri rusange. Ubwo buhumyi bwari bwaratumye banga Yesu wari Mesiya wasezeranywe. Mu iyerekwa rye nta na kimwe kitagaragaye imbere ye. Yamenye ko ibyo yari yarishyizemo no kutizera kwe byari byaratwikiriye imyumvire ye mu by'umwuka, kandi byari byaramubujije kubona ko Yesu w'i Nazareti yari Mesiya wahanuwe. Ubwo Sawuli yumviraga byimazeye iby'imbaraga ya Mwuka Muziranenge yamwemezaga, yabonye amakosa yakoze mu buzima bwe kandi asobanukirwa n'uburemere bw'ibyo itegeko ry'Imana risaba. Wari umufarisayo wiyemeraga, wiringiraga ko akizwe n'imirimo ye myiza, noneho yapfukamye imbere y'Imana afite kwicisha bugufi no kwiyoroshya nk'umwana muto, yicujije kwiyemera kwe kudafite agaciro kandi anasaba gukizwa binyuze mu byakozwe n'Umukiza wabambwe kandi akazuka. Sawuli yashakaga cyane kugirana ubumwe bushyitse no gusabana na Data wa twese n'umwana, kandi kubwo kwifuza cyane kubabarirwa no kwemerwa, yerekeje gusenga kwe ku ntebe y'ubuntu. Amasengesho y'uwo mufarisayo wicuzaga ntiyapfuye ubusa. Intekerezo ze n'umutima we byahinduwe n'ubuntu mvajuru, kandi impano z'ubwenge yari afite zomatana n'imigambi ihoraho y'Imana. Kristo n'ubutungane bwe byamurutiye isi yose. Guhinduka kwa Sawuli ni igihamya gikomeye cy'imbaraga itangaje ya Mwuka Muziranenge yemeza abantu icyaha. Sawuli yari yarizeye adashidikanya ko Yesu w'i Nazareti yari yarahinyuye amategeko y'Imana, kandi ko yigishije ko amategeko ntacyo amaze. Nyamara nyuma yo guhinduka kwe, Sawuli yabonye Yesu nk'uwari yaraje ku isi afite umugambi wo gushyigikira itegeko rya se. Yemejwe mu mutima we ko Yesu ari we washyizeho gahunda y'ibitambo y'Abayuda. Yabonye ko ku musaraba igitambo nyakuri cyahahuriye n'ibyamushushanywaga, abona ko Yesu yari yarasohoje ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera bwerekezaga ku mucunguzi w'Abisirayeli. Hari amahame y'ingenzi twahawe kandi tugomba guhora tuzirikana agaragara mu byo tubwirwa ku ihinduka rya Sawuli. Sawuli yari uwo Kristo yari yaragambiriye gukoresha umurimo ukomeye cyane, yari uwagombaga kuba igikoresho cya Kristo yatoranyije, nyamara Umwami Yesu ntiyahise amubwira uwo murimo uwo ari wo. Yari uwagombaga kuba igikoresho Kristo yitoranyirije, nyamara Umwami Yesu ntiyahise amubwira uwo murimo uwo ari wo. Yamufatiye mu nzira kandi amwemeza icyaha, nyamara igihe Sawuli yamubazaga ati "Ushaka ko ngukorera iki Mwami?" Umukiza yahuje uwo Muyahudi n'itorero rye aho azamenyeshwa icy'Imana imushakaho. Umucyo utangaje weyuye umwijima mu mutima wa Sawuli ni umurimo uhoraho yamukoreye. Nyamara kandi hariho undi murimo abigishwa bagombaga kumukorera. Kristo yakoze umurimo wo kumwihishurira no kumwemeza. Noneho ubwo Sawuli wari wihanye yari ageze aho agomba kwigira kuba Imana yari yaratoranyirije kwigisha ukuri kwayo. Igihe Sawuli yari wenyine mu nzu ya Yuda, yakomeje gusenga no kwinginga, maze Umwami Yesu abonekera umwigisha w'i Damasiko witwaga Ananiya, amubwira ko Sawuli w'i Taruso ariho asenga kandi ko akeneye ubufasha. Umumarayika utumwe n'ijuru yaramubwiye ati "Haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga." Kandi nawe abonye mu iyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira, amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 9 umurongo wa 10:11. Ananiya ntiyihutiye kwemera amagambo ya marayika, kuko inkuru zivuga uburyo Sawuli yatoteje bikomeye abizera b'i Yerusalemu zari zarakwiriye ahantu hose. Yatinyutse kwanga ajya impaka ati "Mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga uko yagiriraga n'ababera bawe bari i Yerusalemu, kandi nina afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe." Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 9 umurongo wa 13:14. Nyamara itegeko yahawe ryari ntakuka ngo "Genda kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami b'Abisirayeli." Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 9:15. Ananiya yumviye amabwiriza y'umumarayika, maze ashaka umuntu wari umaze igihe gito ahiga abantu bose bizera izina rya Yesu. Ananiya yahereye ko arambika ibiganza ku mutwe wa Sawuli aravuga ati "Sawuli mwene Data, Umwami Yesu wakubonekereye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe Mwuka Wera." Uwo mwanya ibisa n'imboneranyi bimuva ku maso, arahumuka, arahuguruka, arabatizwa. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 9:17:18. Bityo Yesu yemereye ubuyobozi bw'itorero rye maze Sawuli yinjizwa mu bakozi ba Kristo ku isi. Ubu noneho Kristo yari afite itorero rimuhagarariye ku isi kandi ryari rifite umurimo wo kuyobora umunyabyaha wihaniye mu nzira y'ubugingo. Abantu benshi bibwira ko umucyo n'uburambe bafite babikesha Kristo wenyine kandi bakibwira ko ntaho bahuriye n'abayoboke bazwi ba Kristo ku isi. Yesu ni inshuti y'abanyabyaha kandi ababazwa n'ibyago bahura nabyo. Afite ububasha bwose mu ijuru no ku isi, nyamara yubaha abo yatoranyirije gukora umurimo wo kumurikira abantu kubagezaho inkuru y'agakiza. Ayobora abanyabyaha mu itorero iryo yagize umuyoboro unyuramo umucyo wo kumurikira isi yose. Igihe Sawuli yari mu buhumyi bwe no mu gutsimbarara ku byo yari azi, yahishuriwe Kristo yarenganyaga, yahujwe n'itorero ariryo mucyo w'isi. Muri ubu buryo, Ananiya ahagarariye Kristo n'abakozi be ku isi bashyiriweho gukora mu cyimbo cye. Mu mwanya wa Kristo, Ananiya yakoze ku maso ya Sawuli kugira ngo ahumuke. Mu cyimbo cya Kristo kandi, Ananiya yarambitse ibiganza bye kuri Sawuli maze amusabira mu izina rya Yesu. Sawuli ahabwa mwuka muziranenge. Byose bikorwa mu izina rya Kristo no mu butware bwe. Kristo niwe soko, itorero rikaba umuyoboro wo kumwamamaza.